Yo, Inadi back with a bang, banging your speakers. Okay, to kickstart na TBT. Zile enzi nikipiga kalesa, route 11 juku ya ukosefu wa pesa. Na si eti na teta, but still walinisho eti na kasura ya pesa. Minani, pia nikajichocha, kubai madata online on deni, sikaeka nimesota. And still nione wanaoteta, everyone kwa mta, alidhani nikona do. Cause they listen to my music na kuna yenye ubo. Ati napiga mashow, every weekend. Ati nitoe form, tena zile za kuspend. Nikani na watoe, minani, kuwatoka. Kwani, mwanaume ni akili. Hizo madays nikianzaga kurap. Mazesi nilikuwa nikipiga mapath. Nilisikia ti rappers ni wasi wa high standards. Already at the standards, so kitu ili back ilikuwa tu kuzi get high. Edhote sa rapper, lazima nikuwe mtaf. Life nayo ikakuwa path. Dunia ikakuwa rough. Nika decide kuingia kwa industry kama sehemu wa mapath. Edhote yon the solution, so issues zilikuwa zishafika conclusion. Na feel niko low, low and as a starter raw. Ni break loss, na flow, flow, wanna try kuni slow. They don't know, I'm getting bored. Ile siyezi wa ignore. But at the moment I'm sending a strong warning. Serious warning, kuliko beti low. The only warning ni we take serious. This time itabidi mmebow. Okay, sina Van Gogh do siko fiti kido. But at least life hakuna kubo. Si unacheki hata niliwe kama locks. Ndiyo tu ni enhance my looks. Planning being a public figure and inspire my youth. With my own success ni rise na easy vibes. Nifike kule up. GMI kadi ni launch my own app. Everywhere I step, my fans wanna cheer up. My youth will step up. Kwa hii life now I do something creative. Impactive kwa society as a whole. Wasijipate wakichiri all hata before I experience life as a whole. Wajue kwa hii life, we don't got a shortcut. Lazima ukuwe na guts za ku go for it. For real na kuwani the hard way where you pay na your own sweats. Siku kuwa down ili design unakosa hata ya debt. Na bado unadai ku debt. On top of that, still ukona ma debt. Lazima utumie brain. Chisemi umeke it train. But at least make it happen that pia we unezaishi the good life. Bila kutumia knife ama kuclaim a life. So someone advised me it's music ni fun, fame and money. And from the outside I thought it was the case. But there's something I couldn't show. Before that, there's a process. Si unacheki ni kona cheda, smula. Hata na dhin kubaye ndula. Ama ninge club ni chafwe meza na kina wafula. Na fula, cause I need to get away from the situation in the past. First na kumbuka head to fight. Kufika penye niko, a lot of challenges. Stretches za kutuwe kuni bring down. Kuni slow down, but na stand up. Nazitumia like my stepping stones ku climb up, kulana lesson. Nini ama youth wote pale nje wenye mna plan kutoka nje. Na kuhustle, mazen juu hapo nje siri hustle. Be ready to fight day and night until you get your hustle right. Usi give up, watch your rival space. Spice up what you're doing, approach your life na roju. Targeting kufika pale juu. Na feel niko low, low and as a starter raw. Ni break loss, na flow, flow, wanna try kuni slow. They don't know, I'm getting bored. Ile siyezi wa ignore. But at the moment I'm sending a strong warning. Serious warning kuliko beti low. The only warning ni we take serious. This time itabidi mmebow.